Oh no 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 no. Oh no 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 no. Jua limechwea tena, ishara ya siku nyingine. E Mungu Baba simama, tupe tumaini lingine. Wapo walolala mazima, walaze mahala pema. Na sisi tuweke salama, tuyepokea duniani. Unifundishe kuishi nao vizuri, wanaonikosea uwaonyeshe mengi kwa zao jeuli, waache kuongea. Dunia imenisusa, walimwengu wamenitupa, hata nilempenda meniacha. Mpaka sasa sina uhakika, nalia kumi.
Oh, nalia.
Nalia, nalia,
nalia,
nalia,
nalia, nalia.
Hivi kwa nini naishi kwa unyonge mie?
Nalia, nalia.
Nipe kidogo ili nitambe mie.
Yeah, I know I'm a king, I'm strong with my wings. I believe one day I will be like Brigadier Oluwa Baba. Thanks for your blessing, anything you do it for me. Wenye nazo hawajali wenzao, wanaona bora tukose sisi wapate wao. Kidogo chetu wanataka wao, yani hivyo hivyo tunabana.
Unifundishe kuishi nao vizuri, wanaonikosea uwaonyeshe mengi kwa zao jeuli, waache kuongea. Dunia imenisusa, walimwengu wamenitupa, hata nilempenda meniacha. Mpaka sasa sina uhakika, nalia kumi.
Oh, nalia,
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 nalia.
Hivi kwa nini naishi kwa unyonge? Nipe kidogo ili nitambe.